yo Nina umu bako kufira dala Mwese ntukufu Tunidwa mwenye omuunda kulu Timurongo sepisa Mchawe nebi ebi mawabia Yakaru ya gonza Ebi njisa nebi ebi sanisa Mkera kucha nange Neneva za katonda Okumpo obulamu Obutali konti kukulirira Kwesonga chijowa Ekugano kumotendereza Kazole daluoba Onoba kombindi olimba Dunda mulunji Makemulida kantu Chirunjo kasime Toba showo mtomi Baibe gambie Kyalisima kukamtonede Eye katata Kwali yongira kalala Wanamuse chikuru Senteze zituzunganya Uliomu mchitiche Lababove mbalo lagenebi Ebula ya banji Ave wadeyo kubecheyo Nava sibe mitima Ave wayo korobu jasi Kukwa siza rupia Yeduni enju manyo Wabula gwe ya iwa Uloku vendu somusai Manya wali yobulamu Kukomerero ya bunobolimu Koli konko na kuolu Walibange chikero lisendo analuti Yere setima Nobutagaliza bando Kabi agara yezu Nobutasanyi wasoveza Mukwano kugota Uloku mchalo limba Ile vya sipewo Uruwa mwagendo kukumula Yasumula yezu Nalize kunjekere Omulawe sitani Weyari asimie Mwavo buji Mpaka santo na maganga We kwa se yezu Yasinga boi tabaruku Ebi ntu vya simpewo Ebi tebi sana wo Ngateje tugenda Yerye mpera mubyokoze Wate isaburunji Kusiku nukulagula Beyene kulinze Yoli rumira mwatu obujiji Chifonyo cha tabu Oliva mkuwa njaga Nenyonte kute Mpa ugula valijayo Osekere lwe mburumi Ngapave uo mutonzi Omwana we yezu Bebalivera musanyu abaimba Zenina mwesubi Tivendive singi sibula Nenjole kera jali Mukoti okuoze misango Aliva kumpinange Sane pulida seguya Nga wachikoli Asingo okuoze misango Enga lwachi simwagala Eyange molire ndongo Kwensula nendia Engule ngoyo kunyirira Edobozi yampa Runji mubu imba wemba imbira Nomushara yampa Netuzala njola bagumba Yasumula yezu Nalize kunjegere Omula westani Weyari asimie Mwavo bunji Kampaka santo na maganga Wekwa se yezu Yasinga moita waruku Akusubia sonyiwa Chatu tondero kusubia Mpau mutukufu Tasubia nga kumuzula wa Olaba ne yezu Amusa kuninga Eva sonyi wa maso Gata tawe muunda kuru Yokana mubaibo Sula monana Na inie kulembera Mpaka kwesembayo Soma obulungi Kwese timba umula muzi Okendeze tima Obango sale misango Aba falisa yokuru Baku ato mundu Bamu leta nena buki Nasimu fungize na kamu Yari mchala yenze Eri yesu nga baga latibwe Gama teka gamusa Ngali ya makamwe Chomu kaza yenze Kumusaji omulala Mugurumi obunji Yari akasukirwa mainja Kutusa luafa Nei yesu ya badamu Ntiatako langa kwecho Yabamu kubejija Mubu swafo obunji Kalinga kasobo Owechi bombi ambwa Bemulula bese sasesa Ngavona besa nze Ntiata yenda angako Tamwali mwabo Olabi nyala muzovu kamwe Suwagi denze mwecho Timuava ze misango Mbawade betu mugende mu maso kusobya munkwate bulungi badde nga mulise ettaala nti omusobya gy'oli omyumyula nga bambyolekamu yansumulula yesu nalize ku njegere omulabe sitaani we yali asibye mubwavu obungi nga mpakasa ntona mbaganga weekwase yesu yasinga bw'oyita abalogo bw'atusoma sande n'atatya bazadde bo saako abakulu ku ntikko ey'abakulembera tobaamu ssuubi tikwolifuna empeera manya nti teri bukulu otava eri ddunda katonda musembeze emitima erinza abayimbira okwate byeŋŋamba tuba mayezi osobola maloboozi malungi tuyimba okukira ennyonza tyozanna ozanna 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 obwesigwa bulungi n'obutazza misango tobba toyenda ng'amateeka ekkumi ogoberera enkwesi ennungi toyiwanga omusaayi weewala obwayuda eyali amuyeza olukwe ozanna ozanna
Remember where you got it from. www.djericom.com.